Funky Mamba on the beat.
Kama bahati sandaka nawe, nimeipata kwako, baby. Usinichukulie poa, I'm addicted to you, baby. Ni mtu mwema nipigwe mawe, sababu yako, baby. Wapinzana wananichora, na mimi naona nimeipata, nimekwisha, haina utata, hakubisha. Uje tukwe mapipa, tule bata, delisha. Haina majoto, haina kule mafoto, kiaina nikuvishe pete, faina. Baby we wa moto, wa moto.
You're so hot, hey. You're so hot. You're hot. You're so hot.
Dunia wendo bebe nataka, we ni nguli wa mapenzi sina shaka. Kaka, sheme yusha pata, wefu matirio no haja ya talaka. Tunao, tunao, wacha wapige domo, tunao. Si wapagi promo, hao, no hatari, achana nao. Na meni pata, mekwisha, haina utata, kubisha. Uje tukwe, mapipa, tule bata, delisha. Haina majoto, haina, tutonge mafoto, kiaina. Nikuvishe pete, final. Baby we wa moto, wa moto. Maisha yangu amani itawale, itawale. Kuchaguo langu unashinda wale, unashinda wale. Kwenye macho yangu leo naona,